Robbie X Entertainment.
Hey, Island on this one.
Karetu retu, we kamu kamu, ni kupe kupe, matamu tamu, mimi niko, na hamu hamu, ya kuku. Nyamu nyamu oh karetu kari 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 bia baby kamu 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 nia kukupa mapenzi hiyo ndiyo yangu nia kama ni safari ya mapenzi mina jua njia ah mina penda ukijipodoa podoa kozi yako nyororo haina madoa doa mafisi macho wana kodoa kodoa itabidi baby nimefunga na wendoa ndio mana nasema nakutaka tuwema nikikupata baby sitawahi kutema ndio mana nasema nakutaka tuwema nikikupata baby sitawahi kutema hey hey kairetu nataka kukuoa ni we na wetu nasema hey hey kairetu ingia familia we uwe wetu nasema hey hey kairetu nataka kukuoa ni we na wetu nasema hey hey kairetu ingia familia we uwe wetu karetu daily nakupa masigino baby baby wacha kuni igino mini mutu mzuri baby misi criminal sitakupa penzi peki nakupa original mapenzi na choro na siyo kamote ningekuwa tajiri kama dangote singekubali baby wangu wasote ningekuwa nakumbuka daily mini mutote we isiyo politiko misi pendi vituko ini story serious ini very very critical kamu Kenya tipiko mutamu kama patiko mafisi wakirudi mini tawapiga physical yo mana nasema nakutaka tuwema nikikupa baby sitawahi kutema ndio maana nasema nakutaka tuwema nikikupata baby sitawahi kutema hey hey kairetu nataka kukuoa ni we na wetu nasema hey hey kairetu ingia familia we uwe wetu nasema hey hey kairetu nataka kukuoa ni we na wetu nasema hey hey kairetu ingia familia we uwe wetu karetu retu abuju buju buju zako sexy kuja nikupe munju usikie kota mpaka uinue muguju and maybe go loco kama umenekea majuju karetu come to dance go beat your wazim nifungue roho nikwambie vile na feel sns tunajua mimi ni ninja wheel kwa yako ni 10 wengine na wapa nil kairetu my kairetu we murembo kuliko we masepetu nimekubali kuwa changu kitakuwa chetu nitakuprovidea wewe na tutoto twetu hey hey kairetu nataka kukuoa ni we na wetu nasema hey hey kairetu ingia familia we uwe wetu nasema hey hey kairetu nataka kukuoa ni we na wetu nasema